Cha nemuri solinaku ewange ofusetala enjakira mobulamu anti onjigiriso kwagala okutalimu kukakambira chimpose on the double go love you is all I want oh baby say love you nina kankwagaze kajanja sato basimanyi byakologa Bali gamba omu wala yesao Obasi kusanira Ebyo bigambo bugambo Sibi wama tugange Zompate sanyo tagala Ebyo mabiondi bikuma Kuwate owe amu Mubanga woli Kankwa gale sanyo tagala Piasubi zandi tukiriza Kuwate owe amu Talina limiti, dimo chikumi nyongeza Omu kwano tekubola lonji kabani kumugonza Ebi sena miomu masibi afe tuwezimbe tubilongo se Zena kufumbi langevi dekolidi apaka ngoze you say Mali gamba jaja ya gade mune sema umete Kubuli mbela kankume dekano yange
Dagala, limesanyo dagala.